ubaningo angithi ankotame angithi atsukumeni nali bube ayingo angithi ankotame nali bube ayingo atsukume
Ayingo, angithi ankotame.